hitmusic.com.
Suzen Max Achanya Po. First of all, Nevo Suzen Pano. Max, as you know, me won't say send Pamo. Ni pusha na ene jukpela inturo. Narire vairo, wali shiboro, narimuturo. I had a friend, ulula wane sumayo. Na boyfriend, wani kanshibari bao yo. Iri ashniri, umfwe ni vya stick. Ende tampira kufesti, pagaibo vanshtishe.
Suzen, Suzen.
Best friend, wani tuare ikara Pamo. Kuba fashi vanji, vose tuari wana Pamo. Na vose bondi, vari mupokerele. No ishiwa na misheni, ena endere. Later on, boyfriend wanzi ena nango. Pali shile wa friendship through name nanko. Nangu shili kovali tampilo kulandelo. Besti ya poka maka yonse kuwa kanda. Supporti ya lempela guy gelo kufafilia. Aba poka wana waba umefobo mfafilia. Nali ikele kanshi na vamu mfimfi. Bale kumana valengu maka fifi. Imbide vali pangira appointment. Tuka kumane kulusaka na opponent. Best friend wanzi na okuhu fiakosa. Mbea kusolos na inatirisa. Time jana yabo ya kuropa. Good enough na lishibale mbepa. Boyfriend one trust muri ne yaya. Best inga alanda ni yaya. Best friend one na inetuwa lipa bondi. As you know taya kumine kwa ilia bondi. Tuare ikala pamonga ma besties. No ishiba she's one of my enemies. That same day wakwe tena kwoni andi. She's a bestie ale kata komunandi. I trusted her. I loved her. Na movie kire wapa mtima. Na ponga chie wapa ndu mkozi. Bena bizo to mama videos. Na mwereve bluetooth na ayaka. Na lashi mialimbi inefe na ayaka. Checking a kuma recent. Kanshfima videos that was sent. Jewera ni besi ya kakuta. Kanshibena basunga no zirita. Shap shap bakuli boyfriend wandi. Kumulanga tefich to mnandi. Boyfriend wanzi na kwe ashetas fuwako umine fia puatea. Best friend na boyfriend wanzi. Bena chali konge nyebo fetch kondi. Ine nango twalile kano kulando munandi ni chali kukana panganda. Ine ndeikara na madezi haya. Walitara na zie kovaya. Pira fine kumbari bala kumana. No ishiba fintu bale pulana. Ama video kuhula ba poster. Na askava wapanga na poster. Ninji karaboga dene mwine. Ukudaba chifoni komudine.
Hello.
Hello.
Hello
Suzen.
Ee ndeo mpwa.
Hello.
Yes ndeo mpwa. Ee ndeo mpwa.
Ndeo mpwa yo chenzinga.
Kui soko.
Kui soko mwena wala sanga. Alo ye chenzinga.
Moske Manchizo. HRM Zambia. Elabash Rose. Na Nathan Pasorwezi. Na Inapa. Suzen. Mwax. Na Pasatini. Becky. Achanya Po.
Acurious.
Expensive.
Downloaded from westheatmusic.com.